Blog Talk Radio. Blog Talk Radio.
Ningoje kwa ningabo kwanga ngo kokera kwa gahindura kinyi ibiganiro nange musubiza ko ntaganira n'ingari. Naho 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 ye.
Bibohoje mu biki, bibohoje ku buhe buryo, kuki kiri kigero bageze hehe mu kwibohoza wavuga kwibohoje ute udafite uburenganzira kutwawe wavuga kwibohoje ute udafite uburenganzira nubwo kubaho wavuga kwibohoje ute amavunja ari yose wavuga kwibohoje ute bwaki ari yose mu bana kugwingira abana baragwingira bakiri mu nda za banyina wavuga kwibohoje ute yewe utakigira n'uburenganzira bwo gutekereza agatsiko ariko kagomba kukudikta ibyo ugomba gutekereza ntago numva uko kwibohora bambwira nta nubwo nzigera kumva na rimwe ese abanyarwanda koko bari bohoje cyangwa baraboshye ndetse baboheshejwe imigozi y'imitarimba reka bari ko mbyita reka none kwizimba mu magambo bakunzi bahagitahuka tubirebere byose hamwe muri iki kiganiro ubukene n'imibereho mibi y'abaturage mutegurirwa kandi mukagezwaho na Bwana Edouard Kabagema Bwana Edouard Kabagema niba muri kunyumva ijambo ni ryanyu
wi ndakumva neza Chantal nawe uranyumva
yego ndakumva neza Bwana Edouard
urakoze ndagushuhuje ngasuhuza na Cedric mbona ndabona nawe ari tayari tugiye gufatanya ikiganiro ngatuza na Serge mufatanya kubanga bw'ibyuma kandi abatuye ku mugabane wa Amerika tubifurije umunsi mukuru wa independence nabo mu Rwanda ntabwo twayibagirwa biri mu minsi mikuru yo muri FPL iyo ngiyo tujye tubafeya kandi tugire umutima wa kivandimwe abiyumva mu muri FPL bakayibonamo ubwo bari mu birori birumvikana ibyo nabo bagire iminsi myiza niko umuntu yavuga ariko rero ibyo nibireba n'abantu muri FPL n'abayibonamo byo ntago twibitureba birumvikana ubundi baravuga ngo ibya Kaisari mu Kaisari by'Imana mu Imana cyangwa se ibya FPL mu FPL iby'u Rwanda by'abanyarwanda mu Banyarwanda bya FPL mu Berekere FPL ntabwo rero twivanga mu bintu bya FPL byo nakazi kabo ariko nabo bishaka kutugerekaho kudutsindagira ibintu byabo nawe ibyo ntabwo tubishaka bo tusuhuze n'abanyarwanda bose badukurikiye baba mu Rwanda imbere mu gihugu cyangwa hanze yarwo nzi neza ko abanyarwanda b'imbere mu gihugu baba bana baba cyane nubwo FPL kubishimaho ndabibutsa ibi byinshi banyuzemo muri 1994 abenshi ndumva aho ibintu bigeze ahangaha ntabwo bagifite umutima wo kubyina insinzi uko babikoraga mu 1994 ubu ngubintu byarahindutse murabona ko abenshi barafungwa abacika cumba barafungwa abandi baricwa abandi baraburirwa irengero abo ngabo nibo bantu umuntu rwose umuntu atekereza bwa mbere yatekereje mu 1994 abantu barokotse ubwicanyi ubu ngubu bakaba barimo kubamara babica bafunga baburirwa irengero n'ibintu biteye ubwoba wumva rero ko ntabwo umutima imitima y'abanyarwanda ntabwo iri mu gitereko ntabwo bya bindi byo mu 1994 byo kubyina insinzi numva atariho ibintu biri abahubwo abantu barababaye cyane ari nabyo mpamvu nayo mpamvu navugaga nti ibya kera ni ibya kera turebe iby'ubu ngubu ibintu bimeze bite ubu ngubu umunyarwanda amerewe ate ahangaha aho turi muri aya masaha turi kubya kera ibya kera byarahise ntabwo bigihuye n'iby'ubu ngubu turimo rero niyo mpamvu tuvuga tuti abanyarwanda mushikame kandi mwihangane akaga turimo akaga muri moto rakaze ndasuhuza kandi abayoboke b'Ihuranyarwanda baroze ku isi ngasuhuza na abayoboke bandi mashyaka aharanira demokarasi n'abantu muri societe civile mbere yuko twinjira mu kiganiro cyacu nyamukuru cyo ku cyumweru tariki ya 4/7/2021 reka mbahe Cedric nawe yabanza basuhuza Cedric waba utwumva Cedric
yego ndabumva muranyumva
wi Cedric turakumva neza nawe wasuhuza batwumva
murakoze abavandimwe muyobozi Bwana Kabagema Chantari ku madamu Chantari Bwana Serge n'abandi bari kumwe natwe mu kiganiro uyu munsi n'abanyarwanda bose batwumva ku isi yose cyane cyane abavandimwe bacu mu ihuriro ndabasuhuje kandi nizeye ko turagira ikiganiro cyiza uyu munsi murakoze
urakoze Cedric uyu munsi rero nubwo mu Rwanda bavuga barimo gukora iminsi mikuru twe nta minsi mikuru turimo ntarwo nshaka kubitindaho rwose kuko ibibazo ni byinshi cyane mu Rwanda abantu bafite ibibazo birengeje abantu barakandamijwe abantu barahohoterwa abantu baratikamiwe nta byishimo bihari zo mpamvu ingingo iyo kuvuga ngo hari byo kwibohora byo tubirekere FPL ni ibintu byayo ntago ari byacu ibya Kaisari muhe Kaisari by'Imana muhe Imana nuko nguko mbibona hari n'ikintu cyantangaje ahantu Kagame yavuga ngo ni inkuru ngiye na iyo nkuru nayisomye ndaseka cyane ariko ngiyemo saka nta kintu kirimo ni inkuru yasohotse muri mu museke inkuru ivuga ngo turashaka ko umunyarwanda wese agira ubuzima bwiza kandi akisanzura inkuru yanteye amatsiko cyane ngo ndebe ikintu Kagame ubu ni perezida Kagame wavuze ayo magambo ngo arashaka ko umunyarwanda wese agira ubuzima bwiza kandi akisanzura inkuru yanteye amatsiko ninjira mu ngiye gushaka ikintu Kagame ashaka kuvuga ndagishaka ndakibura zero nta kintu kimwe kirimo ariko ikintu nabonyemo gusa nuko nyuma y'imyaka 27 uriya mugabo afashe ubutegetsi aremera yuko abantu batisanzuye ejo bundi twakoze ikiganiro tubabwira tuti umunyarwanda wisanzuye atera urutoki adutelefona bitubwire tumumenye twaramubuze nta n'umugezi utera urutoki kuko abanyarwanda bisanzuye kagame rero icyo kiganiro yacu yaragikurikiye neza none ati turashaka ko abanyarwanda bisanzuye umuntu ateze imyaka 27 none niyo agitekereza kuba yakubwisanzuye abanyarwanda uyu muntu avuze gutyo nubwo kwazi neza ko abanyarwanda batisanzuye ngo arabishaka ikintu yagombye kuvuga nyuma y'imyaka 27 ategeka abantu bagombye kuba barabonye umwisanzure kuva kera ariko ubu ngubu niho yavuga ngo arashaka kuba umwisanzure usibye ko nyine ari ibinyoma bye nyine agize ariko urumva ni ibintu biteye isoni kubona umuntu avuga mu nyuma y'imyaka 27 yavuga ngo yu ategeka igihugu ngo arashaka ko abantu bisanzura urumva ko amaze imyaka 27 batisanzuye ni ibintu biteye ubwoba ngo iki nabonye muri ibi bintu wenda simbizi wenda tuzagira umwanya kubisesengura tubirebe usiye ko nta nubwo ari ngombwa nta kintu kizima kirimo n'ahantu Gatabazi uriya minisitiri Gatabazi wa Minaroke ashimira Kagame cyane ngo Gatabazi ngo minisitiri Gatabazi ngo arashimira Kagame ati uzahora wihariye ubuziraherezo bo njyewe nta ninjiye muri inkuru naho nta kintu kiri murebye ariko Gatabazi burya ni umuntu mu bantu ba mbere wagombye gushimira Kagame kuko ibintu Kagame yamukoreye ni ibintu ubundi bitabaho ni ibintu by'umwimerere muribuka uriya mugabo Gatabazi ari guverineri w'Amajyaruguru avuga ngo abaturage baranuka ngo abaturage ngo binjira mu mabisi ngo bakanukira abagenzi ngo bambaye ibyahi ndetse ngo abo baturage ngo agasaba ko abaturage bambaye ibyahi ngo banuka bafite umwanda ku mubiri no ku myambaro ngo leta itakongera kubakira mu biro byayo kubona nta kintu byamutwaye ubundi icyo kintu yavuze mu bindi bihugu birimo demokarasi itangazamakuru ryonyine ryagomba guhita rimwirukanisha mu minota nta n'amasaha abiri arashira yagomba guhita dimisiyona akagenda kandi ari ibinyamakuru byonyine ari itangazamakuru ryonyine rimwirukanishije ariko kubona baramwihoreye agakomeza imirimo ye abaze kuvuga amagambo nk'ayo niba Kagame yaramwihoreye nta kuntu yabura kumushimira kandi kuko nibyo Gatabazi afite rezo ibyo Kagame yamukoreye ni ibintu bidasanzwe ni ibintu bidasanzwe kubona avuga amagambo nk'ariya Kagame akamurekera mu mirimo no gushimira n'undi wese wakora amakosa nk'ariya ntibamwirukane nawe yagombye gushimira urumva rero ko ahangaha n'ikintu cyantangaje Kagame muri ariko rero gusa n'undi wese ntabwo ari Gatabazi gusa undi wese wakora amakosa nk'ariya Gatabazi yakoze uri umunyapolitiki ukavuga ariya amagambo ku baturage ntibakwirukane ntibaguhagarike ku mirimo cyangwa ngo media zikuge zikoreho zikotse igitutu wirukanke udemisiyoni wirukanke bakakwihorera nawe ntiwabura gushimira kandi n'undi wese rwose byabaho ntibamwirukane ntiyabura gupfukama ngo ashimire bamukoreye ibitabaho ibintu bidasanzwe Kagame yamukoreye ibintu bidasanzwe akwiye kujyahora apfukama akamushimira kubera ko biriya bintu yamukoreye ndetse biranakomeye kubona birakomeye kurusha kumugira ministre wa interior ministre batera ubonye wese ukaza ukamugira ministre ariko kugira ngo ntavuge nk'ari amagambo nk'ariya ari ministre bamwihorere agume mu mwanya we ntibamuhagarike ku mirimo ye ni igitangaza bamukoreye ahubwo Gatabazi n'umujura azajyayo rwose njye ndabikeka ko n'umujura azajyayo umuntu uvuga amagambo nk'ariya ntayazire n'umujura azahajya mboreka ngire rero mu tuye mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi umunsi turareba ikibazo cy'ukuntu uri ya Dr. Ngabije utegeka ministeri y'ubuzima bamaze ikibazo abantu bashaka kumenya niba mu Rwanda hari iriya buriya bwoko bwa virusi ya COVID-19 bwitwa Delta bukomoka mu Buhinde baramubaza akaryiminwa turareba uko bimeze ariko nta gisubizo afite aratwereka ko ubugandu bwihuta cyane ubu ngubu bukabije bwihuta ubugandu bwa COVID bwihuta cyane mu Rwanda ariko bamubaza bati buraterwa n'iki eske iriya Delta iri mu bihugu duturanye nayo hose mu Rwanda yaba arahageze akaryiminwa ingingo ya kabiri turareba iyo niyo ngingo ya kabiri turi buganire ikindi turi burebe turareba irukanwa ku ngingo ya kabiri na ya kabiri nagize ya mbere ingingo ya kabiri turi burebe turareba irukanwa ry'uriya mudamu witwa ngo Asimwe Dr. Anita Asimwe wategekaga kiriya kigo ngo kireba ibyerekeye imirire y'abana iki byose byo kurwanya kugwingira ibintu nk'ibyo ngibyo turareba ibibazo byari biri mu kazi ke mu kiriya kigo yarashinzwe ikindi n'uriya mugabo wirukanwe muri wasake ejo bundi nawe no muri wasake ntabwo hari ibibazo byoroshye iyo ni ingingo ya kabiri turi burebe ingingo ya gatatu turi burebe turareba ingingo ivuga ukuntu ababyeyi basigaye bitwa ababyeyi bo muri Kigali ngo basigaye bajya gukodesha abana kugira ngo babifashishe mu gusabiriza mu muhanda ni ingingo uyisomye wihuta utagiye gusesengura wagira ngo ni ikintu cyoroshye ariko ni ikintu gisobanuye ibintu byinshi mbo ku ngingo ya mbere rero turareba cyangwa kibazo cya Ngamije Dr. Ngamije baramubaza niba virusi itera COVID-19 yo mu bwoko bwa Delta ikomoka mu Buhinde yarageze mu Rwanda akarya indimi akarya iminwa ngo yarasubije ngo baracyafata ngo ibipimo kugira ngo barebe niba yaba yarahageze iyo umuntu yabisoma mu gihe ko mu kwitariki ya 2022 kwa 26/2021 minisitiri aremeza ko ubwiyongere bw'abarwayi COVID-19 bwatumbagira ikabije ariko ko nibyo murabona kwashize byagiye gushira hasi by'umweru bibiri abandura bashya bari hagati ya 800 na 900 ibyo byo ntabwo nta gishya atuzaniye ibyo turabizi ko ubwandu bukabije cyane noneho icyo igisobanuro ariko atanga bere bisobanuro atanga ntabwo bihagije kubera ko aravuga ngo abantu ngo bahunze Uganda bakaza mu Rwanda ngo ari impamvu asobanura ko ngo ubwandu nako COVID ishobora kayongere cyane mu Rwanda yihuta cyane mu Rwanda ubungubu ubwandu bwihuta cyane ngo bishobora biterwa n'abantu bavuye Uganda bahunze guma mu rugo iri muri Uganda kandi kubera ko muri Uganda hari COVID-19 ikomeye cyane ngo hari ubwandu bukomeye usibye ko tunabivuga nanone ushyize mu mibare ukagereranya umubare w'abanyarwanda n'umubare w'abaturage batuye u Rwanda n'abatuye Uganda iyo ubisesenguye ukabyanariza usanga mu Rwanda ariho COVID ikabije kubera ko ugereranyije n'umubare w'abantu batuye u Rwanda ibyo ngibyo by'ukuri bavuga Uganda bashaka babishyire hasi imibare y'u Rwanda ugereranyije n'umubare w'abaturage batuye u Rwanda usanga ubwandu bukabije mu Rwanda kurusha ubwandu bwa COVID-19 bukabije cyane mu Rwanda kurusha muri Uganda urebe nyine umubare w'abantu bandura buri munsi donko mu Rwanda niho bikabije ugereranyije n'umubare w'abaturage bari mu Rwanda ngo ikindi rero umuntu yavuga nuko donko baradusobanura bati hari abaturage hari abanyarwanda bagarutse bavuye mu Bugande bahunga kubera COVID-19 hari nazaguma mu rugo bati kandi ikirunga cya Nyiragongo cyararutse noneho abanyekongo bahungira mu Rwanda noneho abaturage bari cangacanga bituma noneho mu Rwanda haboneka ubwandu bukomeye ubwo buvuye mu Bugande buvuye no muri Kongo hariya igoma nicyo gisobanura duha ariko nawe ikintu Ngamije atabwira abanyarwanda nuko aho hantu avuga abaturage baturutse baza mu Rwanda bigatuma ubwandu bwiyongera mu Rwanda aho hantu avuga mu byo bihugu avuga byombi birimo iriya buriya bwoko bwa virusi buriya bwoko bwa virusi tera COVID-19 buriya bwoko bwitwa Delta bukomoka mu Buhinde kubera ko OMS iravuga ngo muri Congo iki Delta iriya buriya bwoko bwa virusi COVID-19 bwitwa Delta bukomoka mu Buhinde ngo abarwayi ngo ubwoko bwa bw'iya virusi bwitwa Delta mu Bugande bwihariye 97% bw'abantu bandura naho muri Congo bukiharira 79% by'abantu bandura ubwo iyo ni imibare itangwa na OMS umuryango nako ishami ry'umuryango w'abibumbye ryitwa ku buzima niryo rivuga iyo mibare yuko Delta ikomeye cyane iriya virusi yaturutse mu Buhinde itwa Delta ikomeye cyane mu Bugande kuko ngo yihariye 97% naho muri Congo ikaba yihariye 79% none baratubwira bati abantu batumye ibintu batuzaniye ubwandu n'abantu bavuga ibugande n'abavuye muri Congo kandi abo bantu nyine nkuko tubibonye muri ibyo bihugu iriya Delta yo mu Buhinde iraca ibintu ariko bakanga kuvuga ko mu Rwanda ihari kubera ko ngamije baramubajije nyine uriya dogiteri ngamije bati irahari atoya ati turacyapima ngo turebe niba hari ubwandu bwayo bwa ukintu atari ko ntayo turabona ikindi rero umuntu yavuga nuko ngo ya ngamije yavuze ko ngo mu Rwanda ngo hagize ubwoko ngo varia cyangwa se ubwoko bwa virusi buboneka muri Afrika y'Epfo nuboneka mu Bwongereza ariko ngo uboneka mu Buhinde bwo ntago burahagera iyi nkuru mwayibona mwayisoma muri BBC ku itariki 22/5/2021 ariko dongo ministre ntabwo yerura neza ngo abwire abanyarwanda ko ikituma ubwandu bukomeye cyane ubu ngubu ibintu birimo gucika murabona ko ejo bundi bavugaga ko mu Rwanda rwose ibitanda byashize na oxygen yabuze ndetse hari n'uwavuze ngo ndumva ari nkuri yo mu gihe komu ivuga ngo ibaza basa nkaho bazangamije inkuru yo mu gihe ko mu itariki ya 3/7/2021 aho bavuga bati baratubwira ko ministeri y'ubuzima dogutangamije aratangaza ko ngo abarwayi 95% barwariye mu ngo zabo ngo batanu bonyine akaba aribo barwariye mu bitaro noneho iyo nkuru yo mu gihe ko mikabaza iti none se ko bavuga ko ibitanda byabuze na za usijeni zatangiye kubura bizagenda bite umunsi abarwarira mu bitaro bazaba batakiri 5% bazaba bageze kuri 20% bizagenda bite aho ngaho ni ikibazo kigomba gusubizwa ibyo byose mwumva ko ntabwo ibintu byoroshye ariko nanone ikindi nubwo ngamije yanga kwatura ngo abwire abantu yuko iriya virusi ya Delta iri muri Congo na Uganda no mu Rwanda yahageze impamvu ashobora kuba bivuga mwayumbi mwayitekereza namwe nuko u Rwanda ntabwo rushaka kwerekana ko iriya virusi hari kubera ko ni virusi abantu batinya cyane kubera ko ahantu iri bamukerarugendo barayitinya cyane ntabwo bashobora kuhagera kandi mwabonye ko nko nka ziriya ngamba babafashije ubundi umuntu yakwita ko ari nkaguma mu rugo izo bafataga ejo bundi mwabonye ko amahoteli n'ubukerarugendo barabyihoreye bavuze ko bigumya gukora uko bisanzwe ubumva ko ntabwo bashobora gukanga abantu cyane cyane bava hanze bamukerarugendo ngo babwire ko mu Rwanda hari Delta iriya Delta kuko amahanga arayitinya cyane ariko rero kutubwira ngo irigoma muri Congo ikaba Uganda haruguru y'urugo ariko mu Rwanda ntayihari kandi banatubwira ko kugira ngo ubwandu bwiyongere cyane mu Rwanda byatewe n'abantu baturutse muri ibyo bihugu byombi Uganda na Congo ahantu iriya Delta irimo guca ibintu iriya virusi ya Delta irimo guca ibintu murumva ko ibyo bintu nta mushobora kubyemera ibyo ni ikinyoma urabona ko baranga kubivuga ariko mu buryo mu rwego rwo kugira ngo badaca intege bamukerarugendo bashobora kubashakuza mu Rwanda usibye ko nanone umuntu yakwibaza niba ku isi yose OMS iravuga ko muri Afrika hari Delta irimo guca ibintu iriya virusi ya Delta yaturutse mu Buhinde irimo guca ibintu imaze kugera ngo mu bihugu 16 usibye ko banze kubivuga amazina bakavuga Congo na Uganda gusa ibindi bihugu bakanga kubivuga wenda uriya mugabo utegeka OMS w'inshuti ya Kagame ashobora kuba yaranze kubivuga kugira ngo n'u Rwanda ataruvugamo noneho akaba araruhemukiye noneho OMS ariko ikavuga ko ya Delta iri guca ibintu
ndetse ikongera kavuga ko OMS ikongera kavuga ko ngo igashyira urwanda mu bihugu 12 bya Afrika birimo ubwandu bwa COVID bwihuta kurusha ibindi ibindi muri Afrika donc urwanda ruri mu bihugu birimo ubwandu bwihuta cyane ibihugu 12 biri imbere cyane kurusha ibindi mu kugira ubwandu bwa COVID bwihuta kurusha ibindi nyine ibihugu 12 ntabwo bese ndabibashakira ibihugu harimo za Namibia harimo za Uganda harimo za Congo na Zambia nyirimo irimo ibyo byose ku Rwanda rurimo kandi ibi ni OMS ibivuga ibi mwabisoma mu muri BBC mu nkuru ya BBC yo ku itariki ya 29 z'ukwa gatandatu 2021 urumva rero ko niba urwanda barushyira mu bihugu 12 biri imbere cyane mu kugira covid nyinshi muri ibi bihe yihuta ubwandu bwihuta cyane kurusha handi bihugu biri imbere biri kwisonga mu kugira covid nyinshi cyangwa se covid yihuta kurusha handi hose kandi abategetsi bo mu Rwanda cyane cyane barabangamije bategeka ubuzima ministeri y'ubuzima akavuga ati ntabwo iriya delta iriya bwoko bwa virusi bwitwa delta buturuka mu buhindi buragira iwacu kandi iriya delta ariyo ica ibintu nyine ituma ubwandu bwihuta cyane mu bihugu byinshi bavuga ngo iri mu bihugu 16 yamaze kugera mu bihugu 16 ahangaha murumba icyo bivuze ariko umuntu wese yatekereza impamvu bari kwanga kwemeza ko delta ihari n'ukubera nyine n'ukubera bira ibintu by'ubukerarugendo kugira ngo badakanga bamukerarugendo iyi nkuru ndumva inkuru ubana abanyirekeye ahangaha Cedric waba ufite icyo wa igitekerezo wavuga kuri iyi nkuru wagitanga ijambo ryawe Cedric
Alors ya murakoze ya ikintu kikomeje kugaragara ahangaha vandimwe nuko leta yacu iyobowe nabi sibyo urebye par exemple urebye virus urebye ibindi byose ubona leta y'u Rwanda byose bishingiye kuri ku bantu bakiya gusa bishingiye kuri Kagume n'umuryango angaha rwose kare nari ndi kureba kuri kuri Twitter ya Ange Kagome aho rwose yari kuvuga kuri ku bintu ari kwishimira rwose ari kuvuga ngo nyine hari ikintu yakoze share yavuze ngo kuguha umwana intangiriro nziza ubutangi nyine ubuzima bwiza bituma umubyeyi nyine yubaka nyombo nyine ahangaha ndi gukora transition y'icyongereza vuba ariko ahangaha nyine ni nka poti ko ari ibintu by'ibanze bikomeye cyane ko umubyeyi yagombye gushobora guha ubuzima bwiza umwana we ngo ashobore kwiga ashobore no kubaho neza muri sosiyete nyine afite n'ibintu byose nyine bikire bya biri ibiribwa bya biri ibyo byose Ange Kagome ashobora kuba yari kubisheringa kuko bavuye kubyara ariko ntabwo ari gutekereza ibyo bintu byose abanyarwanda badafite abana b'abanyarwanda badafite ababyeyi bashyashya nka we n'abandi bose badafite cyangwa se ntacyo bimubwiye birirwa batubwira Singapore ariko muri Singapore dufashe ikintu muri Singapore umuziki par exemple dufashe ikintu muri Singapore bafite ikintu bita bafite MedSave bafite ikintu cyitwa MedSave cyo gufasha abaturage mu gushaka mu biro bazabireye kuko bashaka kutubwira ko bari Singapore bazabireye ni sisitemu nziza cyane bafite muri Singapore aho bavuga ngo 25% ku ijana y'amafaranga abantu murakorera ni 18% ku ijana y'amafaranga umukoresha bafite bagomba kuyashyira muri saving ngo bagomba kuyashyira ngo kuyabika ngo umuntu yagiye mu bitaro cyangwa se ubundi muntu ushaka ngo bigende ngo bifashe umuntu mu gihe yabafite cyangwa se ibintu nk'ibyo ngibyo ariko urebye politiki y'u Rwanda ukabona iyo umuntu arwaye abura ukuntu abigenza urebye hari ibintu byinshi cyane ahangaha ubona ko urebye n'ibintu bya covid ukabona se abana b'abanyarwanda si bafite sistemu ikwa ngo ndikubona yakoze share y'ikuntu uko umuntu yagombye gukora afite ubushobozi bwose abana b'abanyarwanda si bafite ubushobozi bwose ubwo yashoboye yarakoze afite ubushobozi byose kuko byose ni bya Kagome ahubwo Kagome rwose nawe umuntu yamwifuriza independence nziza kuko igihugu se ari yigize igihugu byose n'amategeko yose adoze kuri we kumushimisha wewe niwe abantu bari intore zose ziri kwandika ngo kwihobohora ahubwo wihobohoye ni Kagome gusa abantu mutekano barwanye angati kuvugisha no muri FPL mwibuka ko mwarwanye muvuga mfite ama points nyo uvuga ngo muri kurwanira demokarasi muri kurwanira ibindi muri kurwanira ibindi bi ako byagezeho kubera umugabo witwa Kagome mujye mubyibuka noneho bakirwa basheringa bavuga ngo ah ngo umwana ngo abakene ibingibi byerekana ko ahubwo bituma ibyo abantu bakeneye barabizi none ariko bakabyirenganya kuri bo ni kujya muri convention center na convention center byose ni gushaka gukopera ibintu batakoze ariko ikintu cya convention center nacyo umuntu yakigaruka ko muriya muri Singapore nabo kuko bafite convention muri Singapore bafite ahantu hitwa Marina ashaka ko ariko Kagome yagiye akumva agomba kubikopera muri Sands Marina hari ikintu kitwa convention center muzakirebe muri Google mwese mfite Google mubirebe hari convention center iruhande hakaba hari hotel nuko bimeze uko Kagome yabikoze mu Rwanda sibyo noneho ofeti aho ngaho bakwakira urusimbi niba bayashyize hotel koko Singapore ni igihugu kiri hagati y'abantu ahantu henshi abantu bakunze gukina urusimbi niba bashaka ko abantu baza kuri Sands Marina Singapore muzaharebe rwose ukuntu kubatse mubona ko Kagome yashatswe kukupenya ngeza ko Kagome yagiye arabona abona ashaka nk'ikintu nk'icyo ngicyo arakiyubaka ariko ukabona n'umwuka gusa kuko murabizi nta kindi yakoze na murabizi ko mwigiye abazungu bagiye kugaruka kwigarura ibyo bintu bya convention center ibi byose rero birahuye kuko byereka ko mu Rwanda ari umwuka gusa nyine hari isho njya gukurikira hari umufaransa ujya kuvuga ngo abanyapolitiki ngo ce sont des brasseurs d'air et des sculpteurs de gaz nyine Kagome we ni brasseur d'air wubaka umuntu wubaka nyine ibintu mu mwuka n'ibingibi aje Kagome yashinze by'ababyeyi ariko bitajyanye n'ibintu bintu nuko bimeze mu gihugu ukabona na Kagome nibyo bari gukora Singapore rwose ukabona bari kubaka ibintu bisa nk'aho ariko mu kuri bitameze nko muri Singapore kuko Singapore niyo ifite sisitemu y'ubuvuzi bwa ukomeye ku isi cyane Singapore uzi ko n'abantu benshi bakunze kujya kwivuza muri Singapore kubera ko kuko bafite sisitemu nziza cyane y'ubuvuzi n'ibyo ngibyo bya convention center rwose nibyo yabonye aho ngaho nyikaga ahubwo tuzamenye icyatumye ajyayo niba icyatumye ajya aho ngaho muri Singapore rwose abanyarwanda tugomba gukanguka tukareba ko umuntu rwose uri kubaka ibintu biva ku ibintu bidafatika ntabwo ari byo bizubaka igihugu cyacu ahubwo tugomba guhaguruka tugakinzura politike y'u Rwanda tukayishyira kuri tukayubaka mu tureke kubaka politike mu myuka nk'iya FPL ahubwo tuyubake koko tuyubake muri fondasiyo ikomeye kuri demokarasi ikomeye uburenganzira bw'ikirema muntu ariko ikomeye kuri ekonomi h'abaturage uburenganzira bwabo ibafasha kuva mu bukene ibafasha kubona utuzi ibafasha kubona uburenganzira n'uburezi ibafasha kubona n'ubuzima mu birebanye no gushaka guteza imbere murakoze
urakoze Cedric mbere ko mpa ijambo Jean Pierre najya ngomba somera ka message gatoya hano nuko ibyo nari maze kubabwira hari inkuru yanditswe na n'umuntu witwa Peter May wo kuri BBC ngo reality check yanditse ngo covid ngo muri Afrika ngo troisième vague ni mbega iriya inkundura ya gatatu ya covid 19 muri iyi nkuru rero ni kuri 29 z'ukwa gatandatu 2021 baravugamo ibihugu covid imibare ya covid iri kuzamuka cyane mu kurusha ibindi baravuga ibihugu 12 bakavugamo Uganda Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bakavugamo Namibia, bakavugamo Zambia, bakavugamo Rwanda na Tunisia, ibindi nta birimo ndasoma byanditse mu nkuru. Ubwumva ruko Rwanda narwo ntabwo ruri mu bihugu nyine bimerewe nabi gusa, ntabwo batinyuka kutubwira ubwandu buraturuka kuri virusi, barabihishahisha nkuko nabivuze. Akaba ari nacyo kibazo, ntabwo nta transparency hari muri bira bintu byabo. Ntabwo bavugisha ukuri. Rekanye kwa Jean-Pierre uratwumva?
Ndamumva cyane Edouard, murangiva namwe.
Wi turakumva Jean-Pierre, turagushimye ko waje mu kiganiro. Reka tuguhe ijambo usoza batwumva, utange n'itekerezo cyawe, niba babashije kukurikira ingingo, sinzi niba babashije kuyikurikira.
Yeah, urakoze cyane. Reka mbanze ngusuhuze na Cedric na Chantal Nyange na Serge. Ndasuhuza abari kutwumva bakunzi b'ikiganiro imibereho mibi y'abaturage n'abakunzi barabyitahuka bose muri rusange, ndabasuhuza kandi mu by'ukuri ndasuhuza abantu bose bari kugira icyo bakora kugira ngo twikize kariya gatsiko. Bo rero ku ngingo wari uvuze, mwarimu uvuzeho ya COVID mu Rwanda, numvise ko barimo kubeshya babeshya yuko iriya ndwara nyine ntabwo hari umugani mu Kinyarwanda bajya bavuga ngo akabaye icwende ntikoga, urumva, bagakomeza bakavuga nyine bavuga yuko niba iriya FPR ifite ikinyuma mu mibereho yayo n'iy'ibyago bije nk'uku nguku, ntabwo wavuga ngo izabireka kubeshya. Ni ibintu biri mu maraso ya kariya gatsiko, kwereka abantu ikintu kandi bazi ko atari cyo, ariko kugira ngo babahe morali kandi mu by'ukuri ibintu bikomeye. Nta gishyashya kirimo kuba babeshya, gusa niwe ni nayo mpamvu yenda tuba tunyomoza ibinyoma byabo kugira ngo Abanyarwanda barusheho kubona ukuri, barusheho kumva yuko bagomba kwibohora, batazaguma mu icyo kinyoma, kandi mu by'ukuri kinyoma ntawe kikugeza. None kugera n'aho ubeshya ibintu bijyanye n'iki cyorezo cyarimbuye isi yose, kagera no mu gihugu ntibavuge ibiri kuba, ahubwo ugasanga amakosa yose bari kuyashyira ku gihugu cy'Ubuganda, ngira ngo bari babisobanuye rwose uvuga uti mu Buganda iyo ugereranyije, ahubwo usanga mu Rwanda ari ikaze bitewe n'umubare w'abantu batuye igihugu, ariko bo bumva yuko ngo mu Buganda byacitse ngo mu Rwanda ni ibintu nta kibazo. Ariko ikintu rero cyo kubeshya sibyo, hari icyo tugomba gukora nyine, buriya butegetsi tutabuhinduye ntago kubeshya bazabireka, kubera ko urabona ni ibintu by'inyuma. Umuntu wese uri mu FPT wa wundi uyikunda, ikintu cy'ikinyoma aba gifite. Ubwo rero abaturage basanzwe bakibaza bati ese abantu bazaguma mu kinyoma kuzageza ryari, ibyo bintu uko tubyibaza n'abari mu gihugu niko babyibaza, bakwiye mu by'ukuri kariya gatsiko ubwako kakwiye kumva yuko ikinyoma atari cyo kizahoraho. Ni ugize amahirwe ukabeshya bikemera, ukaba ikintu kimwe bikemera, ukavuga ngo uzajya uhora ikikoze cyose ari ukubeshya, ikikoze cyose ari ukubeshya, mu by'ukuri wagera ukabeshya n'ibitabeshyeka. Ariko ku kibazo cya Dr. Ngamije na COVID, n'abantu abaturage niwe baba batezeho amakuru nyine atomoye kugira ngo bumve aho bahagaze, no kugira ngo bakireho ziriya ngamba zo kurwanya COVID nyine biba biturutse ku ministre. Rero iyo atavugisha ukuri ubwo ngubwo biba ari ikibazo, ariko ngira ngo nayo resultat turi kugenda tubona ku mikorere y'iya FPR aho ijya kwisanga iri mu gihugu cyonyine batagira uwo bavugana, rero nabyo ni resultat yo kubeshya. Ntabwo wabeshya umuntu igihe cyose, abantu benshi bakunze kubivuga. Ubwo rero kugira ngo dukomeze ingingo ya COVID, ikibazo cya COVID ntabwo cyoroshye mu Rwanda kimwe n'ahandi hose, ariko ntabwo twavuga ngo musicyo ntari mvuze ni uko biriya bintu by'ubukerarugendo bari gushakishaho amafaranga, niho basigaye bakura amafaranga. Urabizi n'uwo wa umuyobozi wa OMS nawe bagomba kuza mu Rwanda kugira ngo abone kubeshywa, abone uko bamubeshya. Rero abariya bamufasha bose kubeshya kugira ngo baze mu gihugu aracyabakeneye, niyo mpamvu buriya. Ariko ntibagize ko ariho niyo COVID ituruka, akuba bavuga yuko yavuye muri Congo, ntawapfa kubyemera ko ntabwo nzi ko muri Congo hari igoma naho ariko imeze nayo ikaze cyane. Ariko ntibuka yuko baherutse no kuhakirira umupira abantu bakinaga hariya mu Rwanda bavuye kure, bavuye muri Amerika nayo yose, kandi ari mu gihe cya COVID. Ahubwo bagombye gutekereza icyaba cyarayiteye bakayishakira mwabo bantu bari kumwe hariya muri stade, kandi bazi yuko COVID iriho. ariko kuvuga ngo byatewe n'ikirunga n'abari abaturutse zagoma kubera ikirunga cyarutse nge numva ari cyakinyoma cyabo nyine duhora tubisubiramo ariko ni ngombwa ko tukirwanya twivuye inyuma ubundi abanyarwanda bakagira amahoro numva ari icyo cyaduhagurukije kandi ari icyo tugomba kurangiza nkaba numva nabangarukira kwiyongera ibyo bari turakomeza
urakoze cyane ibintu by'ibinyoma nibyo tugiye kujyaho none ku kinyoma cya Kagame cyangwa se cya Leta y'u Rwanda none tugiye kujya ku kindi kinyoma cya kabiri muzi neza ko hari umuntu w'umudogiteri witwa umudamu witwa ngo dogiteri Anita Asimwe cyangwa Asimwe Simbizi baherutse gusezerera ariko babyanditse na binyamakuru bavuga ngo yirukanwe ngo yirukanwe mu magambo atanoze atari meza noneho umudamu akaba yarashinzwe nyine ibyerekeye imirire y'abana ku guteza imbere imirire y'abana kurwanya imirire mibi y'abana twajyaga tumubona kenshi ari mu manama n'ibiki byose asobanura iby'imirire y'abana noneho rero kubona uyu umudamu bamwirukanye byatumye dusubiza inyuma amaso tureba ibyaberaga iwe muri biriya bintu yari ashinzwe kari akazi bari baramushinze muzi neza ko twagarutse kenshi ku kibazo cy'abana bagwingiye twerekana ko imibare mu rwego rw'igihugu reka ndebe hari umuntu umusaba ijambo reka ndebe uwo ari we ni mbaduko uratwumva halo
yego ndabumva
natwe turakumva neza cyane mbaduko ijambo ni ryawe turagushuhuje kandi tubona gushimye ko waje kwifatanya natwe ijambo ni ryawe
mukomere ariko ntabwo ntinda nk'uko bisanzwe ndaza nka genda gatoya hanyuma nkongera nkajya kwibika nagira ngo ngire icyo mvuga kuri biriya bintu bya corona virus iri imeze nabi muri Afurika
yego gukomeza
ndakubara mu kije tudaboro ndamutse na madame Chantal umushoboye kunshyira ku murongo kunshyira muri studio nkaramutsa na umuyobozi mukuru wa radiyo itahuka na communication Serge hanyuma nkaramutsa mwebwe abo turi kumwe ari wewe ari weho nyine na Cedric namwumvise na Jean Pierre namwumvise n'abandi bose baduteze amatwi nkaba mbaramukije hanyuma rero nubwo mbashubize inyuma gatoya ariko mwabivuze dayeri byose hafi ya byose mwabivuze ariko sinabura ko nongeraho akambere gashekeje nuko na ngomba kuvuga yuko uri gutangara ko ngo Gatabazi Jean Marie Vianney ngo yatutse abaturage yasuzuguraga abaturage akitwara nabi hanyuma bakaba baramugororeye akaba ngo nyine numvise ari gutangaza ariko ntabwo bintangaza kubera ko akora nka shebuja birajyanye birahuye bose basuzugura abaturage bayobora kuko bazi ko batabaka amajwi ko bazi ntacyo babatwaye kandi ko babasuzugura cyane babasebya babatuka baba bakunze kubikora cyane kandi si bo wenyine ariko shebuja arabikora Gatabazi arabikora n'abandi bategetsi benshi barabikora hanyuma Gatabazi akaba akora nka birantangaje ahubwo niba na Bamporiki n'abatabamporiki Edouard niwe mvuga niba nawe atanditse biriya bintu nka biriya niwe ubundi wari expert wo kwandika bintu nka biriya ashimagiza bikabije cyane ubona ko atari normal nicyo nabivugaho ku bya Gatabazi ntabwo bintangaje kuko nashebuje niko akora n'abandi benshi bari abategetsi bari hariya cyane cyane bari abasirikare bakize wenda sinabwo ngo batavunitse ariko bidahuye n'imvune nuko bavunitse n'ibyo basaruye n'ibyo batunze bitangana urebe ibyo bakabare batunze urebe amagambo akabare bakunze kuvuga ubwo ni urugero rumwe hari n'abandi benshi cyangwa ibyo bera muganga akunze kuvugira General Muganga amagambo ajya avuga nawe rimwe harimo n'urwenya ariko usanga atari ibintu bitwereye umuntu w'umuyobozi cyangwa General Superior cyangwa umuntu nicyo nabivugaho akandi navuga ngo Happy Independence Day hanyuma abo abanyamerika banabonye bavuga ngo Happy Independence Day mbake kari n'uyu munsi ariko mu Rwanda aho ndakeka basa n'ababitebeje completement babihishe niba barabonye za felicitation bakazihisha simbizi ariko nk'uko abantu benshi babivuga ntabwo wabihisha ntabwo ni amateka yaba mabi yaba meza ariko bagomba kubyemera bakarunda akamenya ko n'abaturage utegeka bose bose ijana ku ijana ntabwo bagenda mu gatebo kamwe mbo rimwe niko ahantu muri demokarasi bigenda uko biri kose rero navuga ngo happy independence day umunsi wo kwikurikira nuko abarundi bavuga kuko n'abanyarwanda bagombye kwibaza impamvu batumyeyo ngirente niba babyara ikinamico niba ari iki ibyo simbizi kandi ngo arafite na delegation ayoboyeyo mbo ndumva ari cyane abivugaho igishekeje gusa n'ijambo perezida w'u Rwanda yavuze njye ntabwo nabyumvise ntabwo nasobanukiwe ubwo muzasobanurira byavuzemo ntabwo nabyumvise wenda ushobora kuba ari ikinyarwanda cyane cyashaje cyangwa ntacyumva ikinyarwanda moderne cyangwa ntacyumva ikinyarwanda cyo kwibohora kuko numva insanganyamatsiko yari ukwibohora kurusha 27 ariko ntabwo nabyumvise ntabwo nasobanukiwe ntacyo numvisemo ubwo muzasobanurira noneho nigire kuri corona virusi ubu ngubu bimeze nabi mu Rwanda no mu bihugu bituranye ariko muri Tanzania ntacyo bari kuvuga mu Burundi ntacyo bari kuvuga ariko mu bindi bihugu byinshi byo muri Afurika iri kuzamuka cyane Afurika y'Epfo ntoze mbisoma nyine muri Tunisia Congo Uganda n'ibindi bihugu ko gusa u Rwanda nago rurimo rwose uriya mugabo utegeka OMS yabahisha cyangwa atabahisha ariko biri kugaragara u Rwanda rurimo rurayifite cyane ari kuzamuka hanyuma impamvu zo zirahari nyinshi bo Dr. Ngamije ntabwo mutindaho kubera yuko ko atabivuga ngo yature avuge yuko hari Delta iriya variante ya Delta ibyo ntacyo bivuze aba nk'abaganga cyangwa abashakashatsi cyangwa abexperi ba virusi bazi uko ibintu bimeze bazi niba u Rwanda uko teye uko abaturage bagenda basirikira baturuka hirya no hino Uganda Goma nayo yose cyangwa Congo pardon ibyo ngibyo ntabwo rero wabihisha ngo uvuge ngo mu Rwanda ho ni ile iri ku ruhande abandi bararwara ariko mu Rwanda ntabwo barwara ntabwo bizashoboka abantu bazi gusesengura uko epidemi igenda ntabwo bibatangaje na gatoya ariko noneho icyo navuga nyine ni uko iyo ndwara irahari iri kuzamuka cyane ubwo ahandi iri kumanuka hano mu Burayi iri kumanuka cyane mu iriya Delta nayo irahari niyo yayo hano muri iki gihugu cyacu abo bagiye basuzuma babonye nka 25% y'abanduye basanze bayifite hanyuma nyine ikibazo pardon ikibazo gihari gikomeye ni uko nyine ngo yandura vuba cyane kandi kanica vuba ariko gishimije ni uko bavuga yuko n'inkingo bari gutanga nazo zirayihagarika icyo kintu gishimishije babonaho ikindi kibazo none kivuka nyine muhari iwacu ibyangamije ntabwo mbitindaho ibyo avuga ibyo akora gute ni akorera leta y'ikinyoma agomba gukora uko ikigiye uko leta iko iteye kandi murabizi ko iriya leta barabyivuze kenshi yuko iriya leta byose amagi yose yashyize mu gatebo kamwe yuko bashaka gukora ubukerarugendo ibintu byose byari bigamije ubukerarugendo ariya Kigali Convention Center ariya Kigali Arena ari Rwanda Air ari ibiki ari Paris Saint Germain ari Arsenal byose byari bigamije kuri ubukerarugendo none coronavirus yagikomye mu nkokora ubukerarugendo ubu rero bari gukora ibishoboka byose ngo barebe ukuntu bapfa gusamira usama dukeya dushoboka bakeneye amadevize byanze bikunze inkuru ziri gucicikana yuko mu Rwanda bashobora kuba batagishobora kwishyura imyenda bafashe kuko muzuri bafashe imyenda myinshi y'imishinga y'umurato itagize imaze itinjiza amafaranga wenda yari kuyinjiza ariko ubu ngubu convention center okay yari kwinjiza amafaranga iyo haba conference ubu zo conference ntabwo ziri kuba rwose niba mu Rwanda bo bafite bashobora gukora conference ariko nta mafaranga izazanira muri izashobora kwinjiza muri Kigali Convention Center na Jean Pierre yabivuzeho gatoya genda bishimangira iriya mikino yabaye ya basketball ikabera indoor hagati mu nyine mu indani byanze bikunze yatubye corona yiyongera haba haraje Delta hatabaraje Delta ariko yatumye corona yiyongera nicyo gituma ubu ngubu kuko bigenda gahoro bikajya bizamuka by'impitipiriya ubu nibwo bigezeho nayo ifite factor nini cyane yatumye corona izamuka ibindi bihari nyine byatumye izamuka ni Rwandeya murabizi ikunze kujya mu Buhinde ibyo ntabwo ari ibanga mbere ya corona abanyarwanda bose bajyaga mu Buhinde kwivuza abanyeshuri ibiki ubucuruzi byose byari mu Buhinde na hariya mu Bushinwa na Dubai komsa niho Rwanda yakunda kujya aho ngaho rero bagerageza gukomeza kujyayo uko wenda batari strict cyane nka homurayi naye hose muri Amerika bakaba bakeneye idevize byo byose ikaba rero bituma ni nk'iyi baravuga ngo injangwe irikwiri mu murizo bakeneye amadevize byihutirwa ariko coronavirus nabo bakayizama kuko corona byanze bikunze ituruka hanze ntabwo ituruka saji kongoro ntabwo ituruka hehe ituruka hanze kandi za mu ndege ibyo bintu byumvikane kamene wenda no makamyo make make ariko mu kamyo izanye ibintu ivanye Mombasa ari umushoferi umwe cyangwa babiri ntabwo ari bo bazana corona nyinshi cyane ntabwo bihagije ari ndege yo iza ipakiye abantu baba ari 50 baba ari 100 baba ari 200 abo bantu 10 20 barahagije ngo bakwirakwize corona nyinshi cyane mu gihugu tugaricyo navuga ni kirunga genda cyeka ko gishobora kuba cyarajuwe rore kuko ntabwo mvuga ngo iyo corona yaturutse muri Kongo goma na heho ariko urufete yuko abantu bashwiragiye bakiruka nk'abagakwira imishwaro cyangwa bakareba uko bajya gucumbika ahantu aha naha nabyo bishobora kuba byaratumye corona yiyongera ariko rwose ntabwo byatumye igabanyuka niko nabivuga ariko nabo ushaka gushinja abakongomani yuko ari bazanye delta corona mu Rwanda no delta niba yaraje yaturutse mu Buhinde ije muri Rwanda ya cyangwa izanwa n'abari abakinnyi ba basket cyangwa n'abandi bakerarugendo bose baza mu Rwanda bazanye ngo amadovize kandi ngo bakajya ahantu hose ibi iki navuga nuko kuyisuzuma biraruhije biriya antigen test bakoresha ntabwo zifata ntabwo zibona ikindi nasomye kandi nasomye nuko kubera ubuvuzi buri hafi cyane kubera igituma nyine corona iri kuzamuka ubu ngubu muri Afurika kandi ahandi ahubwo iri kugenda igabanuka cyane n'abapfa bakaba ari benshi cyane muri Afurika ubundi ariko tutari ko byari bimeze kubera ko nk'abasaza hano mu Burayi barabakingiye hafi ya bose hafi 100% cyangwa ababishaka naho muri Afurika ntabwo bafite inkingo biteye agahinda giteye n'isoni nuko nongere bisubiremo ntabwo byumvikana ntabwo ari logique ntibanabeshye ngo kuki corona iri kuzamuka mu Rwanda ntiyo ntibeshye ntabwo nabisomye ntabwo mbize ariko babonye amafaranga menshi entre autres arimo yo kuvuga ngo bajye bapima abantu ku buntu kimwe no kugura udupfukamunwa kimwe no kugira gute ibintu by'isuku n'amasabune n'ubundi bagomba kuyabonera ubuntu aba amafaranga barayabonye iya myenda bafashe biriya bintu babahaye amamiliyari babahaye amadevize nta kindi yaragamije ni ukugira ngo abantu birinde corona none se bayirinda gute bagomba kujya basuzuma gupima ku buntu bagakingirwa ku buntu wenda inkingo ntiziraboneka nyinshi ariko bakajya bakingira bakurikije nk'uko babivuze bakurikije priorité za nyazo abantu vulnerable abakecuru abasaza abantu bafite ziriya ngo za symptome abantu barwaye diabete n'ibyo byose ibintu nk'ibyo ahandi niko babigenje ahandi demokarasi niko bakoze abaturage babona bari kubicaho batari kubyubahiriza bakavuza induru abanyamakuru bakabyandika leta ikisubiraho abategetsi bakayobozi bakabishaka kwisubiraho bakabikora ibyo ngibyo rero mu Rwanda ntabwo byakoze none icyo nashaka kuvuga nyine ni uko kudakora test kubwira umuturage ngo natange 10,000 ubwo baragabanyije cy'amanyarwanda bakore test kandi ugomba gukora test umwe kabiri mu cyumweru umubwire wa mafaranga azava ntabwo niko mvuga bya bindi ujye utubwira ko umuturage yinjiza ku munsi amafaranga angana gutya ibyo tubishyire ku ruhande amafaranga 10,000 test kandi ugomba gukora test kenshi gashoboka uzayikora gute iyo leta niba itabishyizemo imbaraga ngo ibikore n'umurava n'ubushake no kwinjiga muri mu baturage ubundi ugomba kubinjiga kugira ngo baza babikore bafatanye na leta ariko leta yari bajugunye none bari gushaka kuvuga ngo bari gushaka no kubihisha yuko ngo corona ihari batashaka kuvuga iyo ariyo badashaka kwerekana ukuri kuko ariko byanze bikuze ntabwo bahisha epidemi kuko abantu barapfa bagera bararwara ngo corona irahari cyo ntabwo tuwere muri make yaro navuga yuko ikibazo n'ingorabahizi kiri muri Afurika cyagera mu Rwanda noneho bikaba agahoma umuntu kubera ko u Rwanda ni sur peuple byo nta banga ririmo niyo abantu ni sur peuple kandi begeranye bagize gute bo n'ubuvuzi bwo mu Rwanda birigo babeshya bashushanya bagira gute batubeshya ntabwo buhambaye kandi mu bibaza nyine isuku bibaza ibyuma bihambaye bibaza ibintu moderne bibaza hari byinshi bibaza ibyo bintu mu Rwanda uretse kujya birirwa batushyira batwereka amafoto kuri Photoshop ariko nta kuri kurimo ntabwo ari byo ntabwo rero koronera hari kuko mu bindi bihugu hari ariko byagera mu Rwanda kubera ko bari ababeshyi noneho bikaba ibindi naho ibyo Dr. Ngamije avuga cyangwa akora ibyo nabikore ntagire gute nk'uko nashebuje abikora ariko ukuri kuzajya kwigaragaza koronera hari Uganda barabyemera ibindi bihugu barabyemera South Africa irabyemera n'abategetsi barwaye barabyemera bakaberekana na hano hose barabyemera mu Rwanda niho hari buriteka be bahari ubudasa bwo kwerekana ibindi uko bashushanya ibindi kwerekana ibindi ko babateye ukundi ndumva icyo nabivugaho naho ikibazo cya corona ni ikibazo gikomeye gikomereye isi ariko ahantu hari demokarasi niko bari kugenda abantu batsinda corona icyo nabivuga nicyo mbona kandi hano mu Burayi naho ntirahava ariko baragerageza kamemo kandi za na rushereshe zirakorwa n'abandi benshi barashyiramo n'imbaraga nyinshi cyane n'amafaranga menshi cyane ariko n'ubushake kandi n'abaturage nabo bafite discipline yo kugira ngo barebe ukuntu icyorezo cyahagarara cyavaho ubundi normaluma igomba kugira ngo icyorezo kigenda nuko isi yose yitabira uwo mushinga ariko rero harimo abantu babeshyi abadiktateri abazana ubusumbane n'ibyo byose bakakoresha ibindi ibyo ni ibindi ariko bizera ko uko iminsi igenda yicuma ukuri kuzagenda kugaragara kandi koko iriya virusi izavaho kuko na n'ibyo twabuze tuvuga ngo uriya mugabo Tedros Ghebreyesus mwabonye tujyavuganye na Uganda Kigali ntabwo ari irimo nuko ubu nawe azagera aho yemansipe cyangwa abone ko atazakomeza kujya agenda mu mikino yo kubeshya gusa yo kwimanganya muri makeya rero byose birashoboka kandi icyorezo kuko ari cy'isi yose ni ugufata iterikanya hamwe noneho bikagenda gahoro gahoro tuyirwanda kuko byaragaragaye ubu bamaze kumenya uko ikora uko iteye uko yanduza uko kugira gute n'izo za variante bigenda ziza bamaze kuzimenya gusuzuma bamaze kumenyekana inkingo zirahari bari kuzigenda bazamayibona n'imiti yatangiye kuboneka bo numva icyo nabivugaho naho ko koroni hari nyine irahari ariko izatuma murakoze
urakoze cyane mbaduko turagushimye ko waje kuduha umusanzu ibitekerezo byiza uduhaye rwose turabishimye Imana ibane nawe ugire ibihe byiza ubwo naho utaha ubwo twizere
ko urakoze mukomeze mugire ikiganiro cyiza cyane murakoze cyane
bo nari ngeze kuri ingingo ya ngo iriya gahunda ngo yo ku bayita ngo kirahani gahunda ngo yo ku kurwanya imirire mibi bayita reka ndabizi izina nyaryo bayita ngo ni gahunda mboneza mikurire y'abana batoya niko bayita noneho uyu mudamu rero wari witwa Anita Asimwe ngo rutu wari ushinzwe iyi gahunda muziko ejo bundi baherutse kumusezera ku kazi baravuze ngo yirukanwe amagambo mabi cyane bo none ariko hari ahantu harimo ibibazo twagiye dukunda kuvuga bituma umuhenda yanabisubiramo gatoya muribuka ko twavuze ko ubarishije icyo gihe muziko bavuga ko mu Rwanda abana bari munsi y'imyaka 5 38% bice ku ijana 38% donc 38% bagwingiye noneho rero wabarisha paraporo y'umubare w'abaturage bose ukabona abana 1,600 mu Rwanda hose bagwingiye noneho wabara ugasanga muri buri karere nibura hagombye kuboneka abana batari munsi y'10,000 ariko wajya mu turere ugasanga uturere turimo gutekinika imibare ugasanga nta karere gashaka kwerekana ko gafite abana bagwingiye ugasanga karere ngo ni impuza ndengo cyangwa se muwaye n'umuntu abagiye gukora wenda y'abana 10,000 muri buri karere ugasanga karere karimo kuvuga ko gasigaranye imana 200 akandi gafite abana 140 akandi gafite abana 180 ukibaza se bari abana 1,360 bari mu gihugu hose bazaboneka mu kahe karere ko nta karere gashaka kwerekana ko abafite bizagenda bite ugasanga rero iyo ni tekinika rikomeye noneho rero ingaruka byagize ni izihe ingaruka byagize nuko hari twiyeze kuvuga ko gutekinika bishobora kugira ingaruka mbi cyane tuvuge niba utekinitse ukabeshya umubare w'abarwaye malaria icyo gihe numva ko leta izatumiza imiti ya malaria mike ya kubera ko watekinitse ukabeshya umubare nubeshya ubuso kuko wahinze ubuso bwinshi bazatekinika bazatumiza imbuto nyinshi
uburahuzi tera kwera kuza ufite ubuso butoya donc ni ibintu biri logique noneho rero gutekinika kuri ya gutekinika imibare y'abana bagwingiye byagize ingaruka zihe hari mugenzi z'imari ya leta yigeze kubona ibintu bidahwitse muri muri iyi mibare y'abana bagwingiye ngo uwo mugenzi z'imari ya leta muri 2019 ngo yaravuze ngo hari ibintu ngo bituma ngo biragoranye kumenya umubare nyawo wabagenerwa bikorwa ubunuva ku mubare w'abana bagwingiye cyangwa se abagore batwite bakeneye iryo nziza ngo birakomeye kumenya umubare nyawo w'abagenerwa bikorwa hari kandi ngo ikibazo cy'ubukeya bw'ibigezwa mu turere ngo ikindi bavuze yavuze ngo nuko ngo turere ngo nkuko PAC yabivuze iriya komisiyo ya yo mu ishinzwe kugenzura imari ya leta komisiyo ya iri mu nteko bakaba bashinzwe kugenzura imikoreshereze y'imari ya leta ngo nkuko ngo yabigaragaje ibyo bituma habaho ibura ry'igifu y'igikoma ngo rimwe na rimwe ingano y'ibyaje ikaba itajyanye n'umubare w'abana bagombaga kuyibona mu rwego rw'uturere mubyumve neza donc mu turere twatekinitse imibare y'abana bagwingiye kandi bakeneye barayitubye cyane mu buryo bukabije urumva impamvu bitubya ni ukugira ngo berekane ko uturere twabo tumeze neza nta kibazo dufite ntabwo dufite abana ntabwo uzi ko uturere twinshi ntawe ushaka kwerekana ko afite umubare w'abakene kuko afite abakene benshi ko afite abana benshi bataye ishuri ko afite abana bagwingiye ko afite abana barwaye bwaki buri teka barabatubya kugira ngo werekane ko utange raporo nziza werekane ko iwawe bimeze neza bagushime noneho rero ko mwuko gutekinika iyo mibare y'abana bagwingiye bagombye kohereza ifu cyangwa se ibindi biryo birimo intungamubiri bigenewe abo bana mu turere bakohereza bikeya kubera ko imibare babaga batanze ni mikeya tegereza umuntu ufite abana bagombye kuba bageze ku 10 bagwingiye ukurikije umubare w'abaturage akarere gafite na pourcentage yo kugwingira iri mu gihugu wenda no mu karere ke pourcentage itandukana niba 38 ari mu rwego rw'igihugu ashobora kuba 35 ashobora kuba 41 cyangwa 42 ariko uturere twinshi ntabwo twashobora kujya munsi y'90% by'abana bagwingiye none umuntu akivugira ko bafite abana 300 mvuga ko bazamuhereza ibiryo ibiryo by'intungamubiri birimo intungamubiri cyangwa amata ibintu byo kondora abana 300 gusa yavuze abandi baviremo aho noneho inteko ishinga amategeko ikavuga iti harimo ikibazo kubera ko bohereza ibiribwa bikeya ugeranyije n'abana bikeneye mu turere kubera iki kubera ko nyine imibare baba bayitubije urumva iyo ni ya consequence ya mbere ni ya ngaruka ya mbere yo gutekinika ibintu byo gutekinika kuko byica gahunda za leta bikica planning kandi bikagira ingaruka ku bantu iki ngiki cyumvikane hari n'abantu bashobora kubura imiti kubera ko batekinitse bakabeshya ko iyo ndwara idahari umva donc ni ikibazo cyane ni ikibazo kigaragara cyerekana ingaruka zo gutekinika imibare y'abana bagwingiye cyangwa n'ibindi byose ikindi rero umuntu yavuga ni uko muri iyi gahunda iyo ngo yo iyi gahunda mbonezamirire irimo yategekwaga n'uriya mugore birukanye muri uku gutekinika urumva ko niyo umuntu atekinitse akabeshya ko wenda hari ingufu wagombye gushyira muri gahunda zawe muri gahunda za politiki gahunda z'ubukungu ingufu wagombye kuzana mu kugira ngo urandure imirire mibi y'abana 10,000 ntabwo arizo ngufu uzakoresha mu kurandura imirire mibi y'abana 300 urumva ko hari kubana 300 hazagenda amafaranga makeya hazagenda n'inkuvu nkeya urumva ntabwo ari kimwe noneho rero bikanasobanura impamvu wenda kugabanya umubare w'abana bagwingiye mu Rwanda bigende biguru ntege kubera ko ntabwo nta ngufu nyinshi bashyiramo kubera ko baba babitubije deja imibare baba bayitubije bigatuma atari bidahinduka ikibazo gikomeye akaba nazo mpamvu mubona ko mu Rwanda umubare w'abana bagwingiye ugabanukaho 1% buri mwaka plus 1 buri mwaka kuko urebye baratubwiraga ngo kuva muri 2014 ngire ngo kugeza muri 2020 mu myaka itanu bareka nkoresha imyaka mu myaka itanu batubwira ko ngo byamanutse ngo bikava kuri 30 ngo abana bagwingiye bamanutse bakava kuri 38% bakajya kuri 33% mu myaka itanu bisobanuye ko mu myaka 5 hagabanutse gatanu kwijana bikavuga ko buri mwaka hagabanukaho abana bagwingiye bagabanukaho rimwe kwijana kandi dufite abana bagwingiye nako niba bigabanukaho rimwe kwijana kandi mu gihugu ngo hasigaye 33 kwijana by'abana bagwingiye burugwa ko tuzakenera imyaka 33 kugira ngo imibare yo kugwingira igere kuri zero ubwo nuvuga ngo niba turi muri 2021 buri mwaka tugabanuka dufite abana bagwingiye 33 kwijana kandi buri mwaka agomba kuvaho rimwe kwijana rimwe kwijana rimwe kwijana nuvuga ko abana bagwingiye bazanangira mu mwaka w'2054 mu byumve neza mu mwaka w'2054 nibikomeza dukoresheje iyo ritme niho tuzaba dufite zero umwana nta mwana n'umwe uzaba waragwingiye muri 2054 ariko ibi ngibi bikabereka ko hakaba bigaragara ko muri iyi tekinika ry'imibare gutubya imibare nkana biri mu bituma ibintu bitihuta kubera ko babishyiramo ingufu nkeya kubera ko imibare baba bayitubije n'umuntu avuga ati ngiye mfite abana 154 mu karere kanjye bagwingiye urumva ko ntazakina amafaranga menshi nta ngufu nyinshi zabishyiramo kubera ko ni umubare muto cyane ariko bavuze bati ufite abana 10,000 urumva ko yabishyiramo ingufu nyinshi cyane imibare myinshi cyane mbega ugasanga ari ibintu bigomba gutanga effort nyinshi cyane ingufu nyinshi cyane kugira ngo uzondore abana 10,000 rero kuriya gutuma kugenda gahoro uvuga ngo bavanaho rimwe kwijana buri mwaka biraterwa n'ariya matekinika yabo atuma nyine nta ngufu zishyirwaho mu kurwanya kiriya cyorezo umuntu yagita ko ari icyorezo kubera ko nta ngufu bashyiramo kubera ko babitekinizi mbere bayitubije icyo nicyo kintu umuntu yavuga ikindi umuntu yavuga kuri ingingo nuko n'uriya mugabo w'umwe wasake nawe baramwirukanye nawe baravuga ngo bamwirukanye nawe n'ikibazo cy'amazi nawe mwabonye ko ari ikibazo gikomeye banamwirukanye twaraye dukoze ikiganiro cyerekeye ukuntu abaturage babuze amazi bakinnyi batabasha kubona amazi abaturage bakinnyi cyane batabasha kubona amazi ni ikibazo gikomeye cyane kubera ko bahora batubwira ngo mu myaka ingahe ngo abanyarwanda ngo 70 bazafite amazi ngo mu myaka 10 ingahe ngo abanyarwanda bose bazafite amazi ariko ikibazo bagomba kutubwira eske abo bantu bazabasha kuyagura daboro kuko ni babanze badusobanurire aho amazi yabashije kugera ni hake cyane aho yabashije kugera ho abaturage babasha kuyagura aho ngo ari ikibazo bitubwira ngo abaturage bazaba bafite amazi ahubwo nibatubwire ko bazaba babasha no kuyagura kuko kuyagira kuyabagezaho muri robine no kuyagura ni ibintu bitandukanye kuko twabonye ko hari abayabona bakananirwa kuyagura bagakomeza kuvoma ibirohwa ahangaha ni ikibazo gikomeye ariko rupfetwe habaho ikigo cya leta gishinzwe gutanga amazi kikanongera ibiciro mu gihe abantu bakeneye gukaraba cyane kugira ngo birinde covid akaba ariho badongo bakeneye amazi kandi banataye imirimo barakennye kubera covid-19 bakenera amazi menshi yo gukaraba akari nabwo wongera igiciro cy'amazi ni ikibazo gikomeye no kuba nta gahunda ihari yo guha icyiciro cy'abaturage bakennye cyane ngo babahe amazi y'ubuntu nabo babashe kugira babashe kugira akisi ku mazi meza nabo babashe kunywa amazi meza nayo ni ikibazo gikomeye kuko ntabwo wazavuga ngo kira kintu cyo kuvuga ngo amazi ku bantu bose ntabwo gishoboka igihe cyose hari ikiciro cy'abaturage kitabasha kwibondera amazi meza urumva ko ahangana ikibazo biriya bintu ni ibintu bajera mu buryo butari sosiyare ni ibintu bajera nabi cyane ku buryo usanga ibintu byabo bipfa ubusa gahunda zitagera ku cyo zashyiriweho ko amazi ashyirwaho kugira ngo abantu bazabashe kuyanywa niba uzana amazi abantu bakananirwa kuyagura akirwa ameneka batabasha kuyagura byose amafaranga bapfushije ubusa reka ndekera aho ngaho reka njye kwa Jean Pierre no reka mbanze kwa Cedric uratwumva
alo yego ndabumva
wi ijambo ni ryawe Cedric
ya murakoze iki kintu cya infrastructure ndabashimiye cyane ko turi ku kiganiro uyu munsi kuko hari ibintu bibiri abanyarwanda tugomba kurwanira ikintu cyitwa ubuhinzi n'ubworozi n'ikintu cyitwa kubaka ibintu bya infrastructure ibyo bintu ni ibintu bikomeye cyane gutukoze kurebye ku cyo kintu cy'amazi cyangwa se cy'amashanyarazi FPR yateye u Rwanda ivuga ko yifuza kuzana amajyambere mu gihugu nya kintu cy'amajyambere nta kintu kiri amajyambere kurusha amazi y'ubuntu ahari kuri buri munyarwanda kuburyo yashobora gufungura robine akabona amazi cyangwa se amashanyarazi muri iki kinyejana kuba u Rwanda rutari twabigeraho ni ikibazo gikomeye cyane politiki yabyo se ni ikintu cyaba kigoye nyakoraho cyagoye kuba kigoye urebye nk'imigezi ushobora gushyiraho politiki yo gushaka uburyo hari kubaka za santre zo kubaka zo gukora amashanyarazi turi gukoresha imigezi hari ukuntu twabikora dukoresheje izuba hari ukuntu twakora n'imiyaga hari ukuntu twabikora na gaze dufite gaze iri muri Kivu hari ukuntu twakoresha igihugu ibyo byose ngo tubikore n'ikindi ni bya bindi byose birafatanye byose ntabwo nibajye bababeshya byose birafatanye ko tubanye na nabi n'ibihugu duturanye nabyo ni bibi urebye n'ikintu cyiza dufite cyitwa African Community ni ikintu cyiza cyane hagombye kuba hari politike ubundi leta y'u Rwanda yagombye guhura n'ibihugu tuvuge ihuye n'u Burundi ivuye perezida Kagome Kagome ntabwo yabyemera kuko ni afite ukuntu ameze ni umugome nyine ni semuhanuka ariko ari perezida muzima yagombye guhura na perezida w'u Burundi for example turi ibihugu bibiri bikenye biri muri Afurika biri aho ngaho biri landlock bitago tukora ku nyanja yagombye guhura na perezida w'u Burundi bakareba ese ni gute twakorana ubu bose bavuze ngo okay niki twakora ngo buri muturage wacu agire ku mashanyarazi bakoranye n'u Rwanda u Burundi Ubugande Tanzania noneho bakareba iyo mafaranga nangaje noneho babona ayo mafaranga bakagenda kuri Banque Mondiale bakavuga ngo mu izina rya East Africa Community turifuza ko buri muturage wacu wese yakwiye kuba afite amashanyarazi tufite imigabo n'ibigambi kandi birashoboka tubigenje gutya turusha gukora nko mu myaka akonyeka ko ntabwo byafata imyaka 10 mu kuri siyo ko hari imigezi hari ibiki byose bihari muri Afurika ubundi mu karere turimo ntabwo amashanyarazi yagombye kuba ari politiki y'igihugu kimwe gusa agombye kuba ari politiki y'ibihugu bitandukanye bikorana kuko n'ibyo ngibyo reka haza n'ikindi kintu kihazamo ikintu cy'umutekano ibihugu bikorana kuri ku bintu by'ibanze nk'ibyo ngibyo ibintu remezo nk'ibyo ngibyo ni ibintu rero iyo mwese muri gukorana bituma ibintu by'intambara bigabanyuka cyangwa se bivaho kuko Kongo n'u Rwanda bari gukorana mu kuzana ikintu cy'amashanyarazi aho ngaho Gisenyi naho ngaho n'andi kose duturanye n'abakongomani hazana umutekano aho ngaho kuko ugomba kuza sibyo kuko byazana n'akazi hari ibintu bitandukanye dukoranye rwose tubese ko turi gukorana mu kintu nk'icyo cyaba ari ikintu gikomeye cyane cyaba ari ikintu cyazana umutekano cyaba ari ikintu cyazana utuzi kikagabanya ubukene bw'abaturage rero n'abazungu nabo babireba bakabona bashobora kuzanamo investissement nabo bashobora kunguka bigatuma nabo ahubwo bifuza ko haza umutekano aho ngaho murabona ko rero byaba biri mu nyungu y'abantu bose kubikora ibintu nk'ibyo ngibyo ariko kuba dufite leta ya Arsenal leta ya Arsenal leta ya PSG leta ya Singapore leta ya Shimuta Rusebagina nago bizatuma tugera aho tugomba kugera kuko ibibazo dufite ni ibibazo dukeneye gukorana turi mu isi aho kandi COVID-19 irabitweretse iyi COVID-19 yabitweretse yabitweretse ko mu isi turimo mu iki gihe nta gihugu kimwe gishobora kurangiza ibibazo gifite kiri cyonyine ko tugomba gukora twese hamwe gutukora ngo ibihugu byacu bitere imbere bivuga ko politiki yose ibifatanye n'iyindi mu kuzamura igihugu iki kintu cya COVID-19 nacyo ni ikibazo gikomoka ko ntago leta ya Kagome ifitanye n'ibindi bihugu byo muri East Africa Community i politique ihuje nabo mu guteza igihugu imbere. Tugarutse ku mazi naho byaba ari byiza tugize politique nk'iyo ngiyo yatuma abanyarwanda bashobora kubona amazi n'amashanyarazi, ariko atari abanyarwanda gusa ari n'abanyamahanga duturanye nabo. Nitubikora tuzagira umutekano, nkuko nababwiraga kare tuzatuma haza utuzi mu Rwanda, igihugu kizakira n'akarere gako kazakira. Kuko umuntu najya ababwira ngo u Rwanda rushobora gukira ariko abaturanyi bacu bagakina bagakena, uwo nguwo ni umuntu uri kubabeshya. Kuko tugomba umutekano w'ibihugu duturanye nabyo ni umutekano wacu, kuko tugomba kuba twashobora kugurisha ibintu tukora mu Rwanda tukabigenda hanze. Ariko nabyo kubikora tugukeneye politike yubaha uburenganzira, ibintu bya property rights nk'uko nabibwiraga bashobashize nk'ibyumweru bibiri n'ibintu nk'ibyo ngibyo byose. Ibyo bintu byose tugomba kubishyira hamwe muri politiki ishaka guhindura ukuntu igihugu cy'u Rwanda kimeze. Ntabwo bishoboka rero mu iki gihe tuyobowe na Semuhanuka, tugomba gukora ngo byose bihinduke. Urakoze.
Urakoze cyane. Reka njye kwa Jean-Pierre. Jean-Pierre, jamuri ryawe. Jean-Pierre, watwumva? Jean-Pierre, uri kuri mute.
Uri kunyumva?
Oui, turakumva.
Murakoze. Narindi kuri mute ho gato, ariko urumva numvise ari ikinyoma mu by'ukuri. Nshimire Cedric ibyo avuze nawe ibyo watangiye karuvuga. Ndabona ngiye ikinyoma cyo kiyoboye u Rwanda mu by'ukuri. Nari nibajije ijambo Perezida Kagame yavuze, mbaduko yaravuze ati nta kintu numvisemo mu kanya nanjye nibonye ahantu. Sinzi inkuru niba ari wayibonye cyangwa ugifite kuri gahunda, ariko numva nayisoma kuko nanjye numvise bishekeje. Ni inkuru itari ndende.
Itatutera umwaka umwe, twikomereze ibyacu mu mwaka itatutera umwaka, twikomereze.
Irababaje donc ibintu byose uko byakabaye, ibyo tuba turi kuvuga by'imibereho mibi y'abaturage byose Kagame we yavuze ko ngo biri kugenda neza, ni ibintu bibabaje cyane rwose. Abanyarwanda ntabwo nzi ukuntu bamufata uriya muntu, niba mubona ni nk'umuntu ukeneye kubayobora. Reka twe kwirwa tuyisoma kwa mugani iteye ikibazo, iteye no kwibaza byinshi. Ntabwo umenya abantu ari kubwira niba ari umuntu muzima, niba ari umuntu ushobora kubatekereza, utekereza kuvuga ngo ibintu ngo ibikorwa ngo byo mu gihugu byose ngo by'amajyambere ngo biri gutera imbere neza, wagira ngo ni umuntu ushobora kubasinziriye utameze nk'uri kurota yenda ibintu yatekerezaga kera akiri muto. Kuko mu by'ukuri nta uko abivuga nta kintu na kimwe kiri kugenda, ariko ari kuvuga ko ngo biri kugenda neza. Bo icyo rero igisubizo kiri binyoma ni ikihe Eduardo n'abatwumva mwese, ni uko mu gihugu cy'u Rwanda kugeza ubu ngubu hasigaye hari ibintu bisigaye byara leta isigaye yarabashyizemo ariyo yabitangiye, noneho bakaba bafite intero yo kuvuga ko umuntu wese ari umusazi. Uwo ari we wese igihugu cyabaye cy'abasazi gusa. Ubwo nacyo ni ingaruka ikomeye kuba leta nawe yivugira abayobozi ba polisi, abayobozi ba bariya bakunze gufata abantu ba ruriya rwego rwa baribu, usanga ari bo bari kwivugira ngo kanaka ngo avugiye kuri radio runaka ngo ni umusazi, uriya bukuru bakavuga ibyo byose ni abasazi. Ngirango mwabonye inkuru y'umuntu nyine warimo avuga ngo yogereza imodoka mu Nyabugogo w'umudamu utagombye kuba afite ikibazo rwose, ariko akababwira ati mureke nkuri ibyo nshaka, ahubwo bakaza kumusagarira. Mu by'ukuri buriya nawe buriya bavuze ko ari umusazi, ariko niba bigenze gutyo igihugu cyose bazasanga gituwe n'abasazi gusa. Kuko umuntu ntabwo arabyuka mu gitondo agakora ikintu cyo cyerekana akababaro abamaranye igihe cyangwa se akababaro mbese kamubamo abandana ku igihe cyose. Ibyo byose iriya leta ntabwo ibona ko ari ikintu gikomeye rwose kugira ngo babone nk'umuntu nka Damanje wabyutse mu gitondo atari umuntu w'umunyepolitiki, atari umuntu mu by'ukuri ufite inyungu kanaka, ariko akagenda akavuga ibintu uko biri ku mugaragaro. Noneho perezida watowe n'abaturage ngo 99%
arabyuka mu gitondo akavuga ibintu byo kubeshya nta kintu na kimwe ushobora gukuramo gisobanutse ari ibintu wagira ngo ni inzozi ni ibintu yarahu hari yararaho hari arabitekereza ariko bidahuje n'ukuri namba ubwo n'igisubizo ni ikihe ni ukuba tubona nyine buri muntu wese ari umusazi ariko ntabwo umusazi bagarukira mu baturage ahubwo uzasanga n'abari abayobozi tuvuga ngo baribu n'abaki bose n'abari abasazi ari abarwayi batameze neza kuko kugeza ubu ngubu umuntu uyoborwa ntabwo ari umuntu uri muzima ntabwo ameze neza mu mutwe kuko ntabwo ushobora kujya gusobanura ibintu bidafite epfo na ruguru hari ikintu rwose narimbonye yavuze cyerekeranye ku nkingo za covid kugeza twahoze tubara dusanga kugeza babivugiye nta na miliyoni y'abantu irakingirwa menya nta n'igice cya miliyoni ahubwo nabyo akabivugaho ngo inkingo zigiye kwiyongera kandi mu by'ukuri ni ibintu byo mu kiyuka gusa kandi umuntu ni umukuru w'igihugu ni umuntu uvuga ko ayoboye abantu ari perezida w'abantu batandukanye bafite imico itandukanye bafite ibyo bize bitandukanye mbese bagiye bafite ubumuntu nyine ariko rero batandukanye ku bintu binini ariko iyo ari kubivuga imbere agaragaza ko abantu bose bameze neza kandi ntabwo areba neza yuko n'ibintu yishimira ari ibintu byo mu gatsiko gusa abanyarwanda bose mu by'ukuri batishimye ibi ni ibintu bikunze kugaragara kandi babimwereka kugira ngo umuntu utari muri politiki udakeneye inyungu za politiki utanavuga ati sinshaka no kwiyamamaza ngo mbe meya cyangwa gitifu w'umurenge ariko akavuga ati ngenda abona ibintu bitari kugenda neza akavuga ibintu uko biri ku mugaragaro bagombye gutinya biriya bintu bakavumva yuko n'ibintu bigomba guhinduka vuba kandi mu maguru mashya njye niko icyo mbona ko bakwiye guhindura ibintu vuba vuba naho biriya byo kwiraza Nyanza yenda kuvuga ngo hari ibizatungana byonyine ntabwo iki cyorezo cya covid n'ingaruka zacyo ntabwo birajya munsi y'imyaka itatu niyo wavuga ngo kirahagaze ubungubu kirarangiye kuko cyamaze guca ibikuba mu gihugu deja ibyo mwari mwahereyeho muvuga ku byerekeranye na infrastructure n'ibintu byose bari bubatse mu by'igihugu ziriya bya Rwandeya ntabwo twongeyeho amahoteli buriya yubatswe mu gihugu cy'u Rwanda ni amahoteli menshi cyane kandi mu by'ukuri abantu bagiye bayubaka niba ari abanyarwanda niyo baba abanyamahanga ariko bagiye baguza amafaranga muri banki z'u Rwanda cyane cyane abanyarwanda izo banki zikeneye kwishyurwa kandi aya mahoteli ntabwo ari kwinjiza uyu mwaka ugiye kuwa kabiri ni ibintu biteye kwibaza byinshi niba kiriya gihugu gishobora gusimbuka inkubiri ya covid kuko niba barubakiye kugira ngo abakerarugendo baze mu myaka ibiri akaba nta muntu bateganya no kuba yaza bagombye guhindura strategy vuba amazi donc inzira zikigendwa bagashaka ubundi buryo nuko bari abantu batumva ariko rero hari hakwiye kubaho ikintu cya vuba vuba cyo kugira ngo abantu bivane mu ngorane barimo kuko niba atari ibyo ngibyo abantu bose bazaba abasazi abandi banduriye iyo covid barimo bavuga abandi barware n'izindi ndwara tuvuge nk'iyo ndwara nyine y'abana bagwingira iziyongera uretse n'uko n'ubundi bagwingiraga ariko mu biturage ho n'ubundi ni ibisanzwe ariko iziyongera birushijeho rero dukurikije ibi bintu by'ibinyoma bari kugenda bigisha batangiye kera bakibwira ko aribyo bizakiza ubutegetsi bwabyo cyangwa aribyo bizatuma bategeka neza niba bumva bashoboye kugira icyo bakora ikintu gikomeye ni uguhindura strategy vuba bakumva ibintu abanyarwanda bari kubasaba kuko abantu bari kubasaba ibintu ntabwo ari abantu bavuga ngo barashaka ubutegetsi sinzi ko hari n'umuntu wavuga ngo arashaka ubutegetsi kano kanya muri iki cyorezo igihugu nta n'ahantu kiri gukura kiri kwinjiza ahubwo bo ubwabo bari mu butegetsi n'ubuyobozi ubungubu bigiye kubakoresha amakosa bamwe bazisange nabo ubwabo barasaze cyangwa se bari mu mapurizo mu magereza hirya no hino kuko nicyo gisigaye kuko nta muntu ntagitangira ibintu bigifite ubungubu sinzi rero ni igihe tuzavuga tugeze ryari ariko twebwe uruhare rwacu nizera ko turukora niyo turi gusobanurira abantu ukuntu ibintu bimeze n'ibyo binyoma babeshye nizera ko umusanzu w'abantu benshi nk'abari muri opozisiyo barawukora gusa ingorane zikaba ari aho iyo leta iri ku buyobozi ijyaho ikabeshya kandi ntiyumve ibyo opozisiyo ibwira kandi nanone ntitange n'ibisubizo by'ibibazo biriho aho rero akaba ari ikibazo gikomeye nta opozisiyo njye ntekereza ko ikora akazi kayo mu byerekeranye no kwereka abaturage aho ikibazo kiri noneho niba rero iriya shaka riri ku butegetsi bidashobora kumva ibyo oposisi ivuga cyangwa se ngo yumve abaturage ibyo bavuga bakabahindura abasazi ni ukuvuga ngo buri muntu uri hariya mu mwaka ari agatsiko azagira ingorane azirengera ku giti cye kuko uko ingorane ziza amakosa akomeza kwiyongera ayo makosa rero ni ukuvuga ngo buri wese azahanirwa icyo yakoze kandi nta kuvuga ngo yenda ngo hari impuhwe azagirirwa kubera yuko barabwiwe iyo yenda bavuga bati nta muntu utubwira twabikoze tutabizi wabivuga ariko ntekereza nk'arabyitaho igihe yahereye ivuga ibabwiraho ibintu biri gupfa kugeza ubu ngubu hakikubitamo iki cyorezo ubu n'ingaruka zacyo zizaba zikomeye cyane nubwo nacyo kitararangira akaba ari umusanzu wa polisi iri gutanga ku gihugu cy'u Rwanda igihugu dukunda twese ariko abari ku butegetsi bakaba batabyumva bo bakaba bifatira izindi nzira zidahuye n'amategeko cyangwa zidahuye n'icyerekezo isi iri kugana kuko isi kuri iki gihe ntabwo igengwa n'umuntu isi ubu irigenga ukurikije aho tekinoloji igeze n'iki usanga ko umuntu umwe atajya aho ngo avuge ngo niwe uzayobora ibintu wenyine cyangwa niwe uzatanga ibitekerezo bye wenyine kubera yuko ubungubu media zirakora ibintu byose birakora ntabwo rero wavuga ngo usigaye nko kukirwa wenyine nk'igihugu cy'u Rwanda nka biriya bari bishyizemo cyo kuvuga ngo kubana ukabona ko kubana n'ibindi bihugu ntacyo bibamariye ariko nabonye minisitiri ejo bundi ngire nte ajya mu Burundi yenda Kagame nte yari no kugira isoni zo kuhakandagira kubera yuko muzi ko ariyo wavugaga yuko ngo perezida Nkurunziza ngo arihishe akiriho nubwo tutavuga ko ariwe wamwishe ariko nanone kugira ngo ahinguke n'ayo magambo yavuze mu by'ukuri ni ikibazo gikomeye kugira ngo umuntu w'umuperezida abane n'ibihugu baturanye kandi azi neza yuko bikenewe kuri bo birabagoye ariko kandi nanone ntahindishuwe bafite niba bashobora koherezayo minisitiri w'intebe nukuvuga ko Kagame bitashoboka niyo byanashoboka sinzi ko ari wo muti w'ikibazo kubera ko hari ibintu byinshi bakigomba kubazwa hariya mu karere ubwo rero tuzakomeza tubitega amaso ariko mu by'ukuri njye numva dukomeze dukora akazi kacu umuntu wese akora icyo yakoraga yiga gusubira inyuma kariya gasiko ubwako nako kazihirika uretse ko mu by'ukuri kazakora ku baturage benshi bitari ngombwa igihe katari kumva vuba ibyo abaturage basaba kuko iyo umuntu abyutse akavuga ikintu ari mu gihugu atuyemo hari intero bafite hariya ngo ntawe ngo utema ngo igiti ngo yicayeho none se wabona ibintu bigenda nabi ukabyuka mu gitondo ubona abantu bari kurengana abantu bose babahinduye abasazi ukavuga ngo uzaceceka gute abantu bagomba kuvuga bakavuga ibitagenda neza hanyuma bakabikosora byari byakosowe ibyo nibyo benshi bavuga bati mbegereyo noneho bavuga ko gutegeka batakibishoboye bareka babishoboye babikore ibyo bari ndumva ni abangarukirije aho ngaho ku ngingo akenshi
urakoze Jean Pierre ntabwo iyo ngingo yo kwibohora ntabwo nashatse kuganira kubera ko njyewe na nkuko mbadukore babwiye hari article nasomye nshaka ikintu kaza nashatse kuvuga ndagishaka nsanga nta kintu kirimo nsanga ni zero ni ibintu bidafite sense agenda interuro agenda aterateranya ariko zidafite sense waziterateranya ukabura icyo ushatse kuvuga niyo mpamvu rero nanze kwirwa mishya mu kiganiro ni uguta igihe Rwanda ruri mu bihe bibi abantu bari mu kintu kimeze nka guma mu rugo abantu ntibakora leta y'i Kagame ntakikora kugira ngo ibafashe niba abantu bazajya bakora rimwe mu minsi 15 mu kwezi bagenda basimburana mu isoko ni urugero kandi bagomba kuriha inzu ukwezi kose kuzuye bagomba kurera abana babo leta ntigira icyo ibafasha ntabwo ari ibintu byoroshye ibi ni ibihe byo kuvuga ibibazo ntabwo ari byo kuvuga ngo ibintu biragenda neza bimeze neza ubisigirize ubyerekane ko ibintu bigenda kandi abantu babaye ubukungu bumeze nabi ziriya ngamba yashyizeho haba mu mujyi haba mu turere ziratuma abantu batabasha gukora abantu inzara zabica kandi leta ntacyo bafasha urumva rero ntabwo ari ibihe byiza byo gusigiriza ibintu navuga ibintu ko bitagenda bigaragare ko niko bimeze ntabwo bigenda ubukungu buhagaze nabi ari ubukungu bw'igihugu n'ubw'abantu ku giti cyabo ntabwo bimeze neza rwose rero njyewe nasomye nagerageje kumva icyo yashatse kubwira abanyarwanda nta kibuze nabuze rwose ikintu kirimo mu byo yatangaje ni ibintu bidafite sense bidafite ireme nizo mpamvu nanze kwirwa nyiricyo mbiganiraho rwose mbabarize reka ndekere aho ngaho ingingo tutabashije kuganiraho tuzayikomeza ubutaha kubera ko hari imirimo yihutirwa ngomba kujyamo
Serge nam Cedric nawe Jean Pierre niba ari umuntu wafite agatekerezo atatanze agatanga vuba vuba tukarangiza ijambo ryanyu mere kuri Cedric niba ari agatekerezo kagufi cyane waba ufite wagatanga kabanagari ugasezera ku bakunzi ba radio bitahuka tukarangiza
murakoze abanyarwanda ikintu cyambere tugomba ikintu nababwira nasezera mbabwira niko tugomba kurwana ngo tubasubize ubutaka bwanyu n'uburenganzira bwanyu ku butaka bwanyu tugomba kurwana ngo tubahe iby'ibanze amazi asukuye n'umuriro amashanyarazi tugomba kurwana ngo mugire uburenganzira bwanyu bw'umuntu.
Jean Cedric kurwana ushatse kuvuga ashaka kuvuga iki?
Bo ushaka kuvuga iki? Ni kurwana muri politique, sibyo usobanura. Muri politique usobanura ibitekerezo byawe.
Struggle. Ntabwo ari intambara y'amasasu uri kuvuga Jesper. Urumva? Okay, nagira ngo ngosore abantu batakumva nabi, ngo nine no kurwana demokarasi, kurwana inkundura kugira ngo ibintu bihinduke. Urakoze ngakomeza.
Murakoze yego nibyo turwanira ngo ibintu bihinduke turarwanira ahubwo ngo buri muntu abone uburenganzira bwe abantu bareke gukoresha ikintu cyo gutinya ntibabone turaganiriza n'abavandimwe bacu muri FPR nabo batwumve bamenye ko n'urugamba rwacu turimo nabo tubarwanira turabarwanira ko nabo ntabwo babona uburenganzira bwabo nabo barakandamizwa na leta ya Kagome. Rero reka tukire hamwe kubaka igihugu gishyashya, igihugu gishinzwe kuri mwebwe. Murakoze.
Urakoze cyane. Reka njye kwa Jean Pierre nawe ubwo afata akanya aro yasezera cyangwa se n'abari igitekerezo kigufi yasigaranye agitange turangize. Ijambo rya Jean Pierre.
Edouard, urakoze cyane kugira ngo ugende. Numva ntavuga byinshi cyane, gusa nasoza nanjye nshimira abantu bakunze kudukurikira, ariko nanone mbabwira abantu nti mujye mugira icyo mukora mwe kudukurikira gusa ngo birangirire aho ngaho. Hari ibintu byinshi byo gukora n'iyi radio tuvugiraho ibigomba kwishyura, hari no gufasha abantu rimwe na rimwe bababaye hepfo hariya cyangwa se bari mu bindi bikorwa. Tugomba kumenya yuko atari mbese ibyo tubwira abantu bigomba n'ibikorwa bibiherekeje. Tumaze iminsi tuvuga akababaro k'abanyarwanda bari mu gihugu, ariko tuba dufite n'abandi bababaye hirya no hino. Ariko tukavuga duti ibintu bihindutse mu gihugu, n'abo bandi bababaye aho bari hose batahuka cyangwa se bagakorera business zabo mu gihugu cyabo, iwabo, mu bavandimwe, n'iki ibintu bigatungana. Ibyo rero tubisaba buri wese kugira ngo yumve ko mu gihugu abanyarwanda bahari umubabaro bafite turawutekerezaho cyane kurusha ibindi byose, ariko tukavuga ngo ugomba guhinduka nk'uko Cedric yarabivuze, buri wese abigizemo uruhare. Bivuze ko tugomba kurwanira uburenganzira bwacu nk'abantu, bitavuze ngo tureke ngo umuntu atwice, ngo umuntu mu gitondo ari wese ajye yitwa umusazi kandi wagombye kumukiza ari uri kumwita umusazi, mu gihe abandi bo usanga ahubwo bashaka no kurengwa ibintu mu gihe kitari ngombwa, no mu gihe nk'iki gihe cya COVID. Mwabonye ko hari abakingura gutubari, abandi bakababwira ngo babafungire, abandi bagakoresha iminsi mikuru bakabafata, abandi bakabafata bakabajyana muri stade. Ibyo byose ni ibintu turimo dushaka kurwanya, tubwira nabo bantu ati murwanire uburenganzira bwanyu mu byange, kuko numva ariho tugeze mu iki gihe urugamba rwacu rwerekeza. Edouard, rero nkaba nagushimira cyane, ngashimira na Cedric na Edouard na Serge na Chantal ku buhanga bw'ibyuma. Ubwo nshimira n'abadukurikiye bose, tukazahura ubutaha. Murakoze cyane.
Urakoze Jean Pierre, we na Cedric ndabashimiye cyane, na Mbaduko na Chantal na Serge n'abanyarwanda bose badukurikiye turabashimiye cyane. Uyu munsi twarebye ibinyoma bya radio, nako ibinyoma bya leta y'agatsiko, ko ari ibinyoma bikomeye cyane, ariko byica gahunda za leta, kandi icyangombwa nuko umunyarwanda yumva ko iriya leta ishingiye ku kinyoma. Ibintu byose baba bavuga ni ibintu biba bitekinitse. Rero ntabwo dukeneye ubutegetsi butekinika. Nyamuneka abantu nibashyire hamwe turebe ukuntu twazagera kuri leta, turebe ukuntu twasunikira hamwe, noneho
tukazabona leta ivugisha ukuri ibwira abaturage ukuri ida teknika imibare umuyobozi yahagarara imbere y'abantu yavuga ikintu abantu bagahita bamwemera bakavuga bati kuko kira kintu nicyo ntabwo leta ntabwo abayobozi muri leta bajya babeshya ariko murabibona ko muri leta ya Kagame ntabwo umuyobozi cyangwa se umutegetsi ashobora kujya hariya ngo abwire ikintu abwire ikintu abaturage ngo bakemere bazi ko ibintu byose ari teknika ni ibintu bamenyeje abaturage rero ni ibintu tugomba kurwanya ariko ntabwo ari ibintu bizarangira leta itavuyeho ibintu byumbe neza nimushyire hamwe rero dushake uburyo twashaka ubwisanzure nkuko nababwiye mu kiganiro gishize kandi Kagame mwumvise ko abitubiyemo ngo arashaka ko ngo abanyarwanda babona ubwisanzure nyuma y'imyaka 27 ategeka niho yatekereza ko abanyarwanda bakeneye ubwisanzure ubu kandi aranemera ko muri rusange aremera ko abanyarwanda nta bwisanzure bafite ubwo ni uguhera kuri zero ni ibintu biteye ubwoba rero iyo tuvuga ngo abanyarwanda nta bwisanzure bafite murumva ko na Kagame ubwe yabyivugiye ati dukeneye ko abanyarwanda bagira ubwisanzure kuko nako tubivuga turi muri opposition mumva rero ko bitoroshye ubwo rero abanyarwandakazi turabashimye kuko Jean Pierre yabibasabye abantu bafite uburyo bafite ubushobozi mukwiye gutera inkunga radio itahuka kugira ngo igumye gukora akazi kayo mugatera inkunga opposition mu buryo mushoboye bwose buri wese afite icyo yakora kugira ngo urugamba rwihute ubwo rero ahasigaye ni ahanyu buri wese ashyire hake kugira ngo ibintu bibuje kuko tutagira icyo dukora byaguma bikamera uko bimeze gutya tugahora dukandamijwe tugahora tumukarengane tugahora dutsikamiwe ntabwo rero ari ngombwa umuntu agomba kugira icyo akora niyo byatinda ariko buri wese agomba kugira icyo akora kugira ngo buri munsi ajye ntava akantu buri munsi ava akantu ejo cyangwa ejo bundi tuzabone biriya bintu byahirimye twagarukanye uburenganzira bwacu twabonye ubwigenge nyabwo murakoze rero ni kabageme duhari bategura ikiganiro cy'imibereho mibi y'abaturage akanakibagezaho mugira amahoro y'Imana turabakunda cyane kuri radio itahuka
ndivugirwa n'ingabo kwa ngango twongera kwagahindura kinyi ibiganiro nanjye musubiza ko ntaganira n'ingari naho ye
Oh,